the start of my life. Gwe wategeka buli kimu bwe kiriba n'erinnya lyange gwe wagereka buli kimu ekyo kye ndaba nzirera nnene buusa y'omukwano gwavawa okutugatta nze nawe yate nkusimenta olw'ebirungi byonkolera ayi Katonda oh. Yegwe ntandikwa y'abatalina kapito mukama nga w'oli sula ni mugumu ne bwesima na mufaliso mukama nga w'oli kiddukiro kyange kyenfunira okuwona nga banzinzeko gwe mulwanyi wange nantameke bwatatta nga bimpeddeko abalala bagende mukama osigale mu mutima nsanyuke abalala basigale mukama ogende emirembe gibule. Oh, all I wanna say, thank you Father. Simba, kwano kwange, simba nyo byokola. Simba, wejitange, webale anwanira. Webale, simba, isaya kate, nantunula komu albumu yange. Mubifana nyebi kate, amaziga neganyunguka. Neunya Katonda ntataje wanzija walanyo note mekubo mulukola tata notandekerera kufana kuswala bubenje kukubo bulabye ngambubuka nompanirira oh kuno kusima nyo. Thank you, thank you Father.
Webale, webale.
Asante, asante Baba.
Asante.
Tenino kuwayo kukwebaza lobozi lyange litendenge linyalo mumawanga abataba buka bakadde nabakota kota mucheno tumutende zanna Katonda ni wangureyo.